We all have a story to tell, and we are all stories to be told. Welcome to the Hideout Podcast. My name is Oboi, and today, hey, I have a guest here. Guest mnoma huyu, by the way. Hebu kwanza jiintroduce alafu niambie venye tulipatana.
So, hello guys. My name is Victor Mwandamuli. Elias, do you see Elias or AKA?
Any, hata AKA iko sawa.
So yeah, mostly known as Mulai. Mulai is a name was given by some Catholic father at Don Bosco.
Don Bosco ni wapi? Don Bosco ni jina huyo father ama ni place?
So the man of God works at Don Bosco, Karen. So sometime back he came to where I used to live. Mm-hmm. I used to live in Karen, mm-hmm. Gataka, some slum called Gataka. Mm-hmm. And he came and saw my work. Mm-hmm. And he said, "You are not Muli anymore. I baptize you Mulai."
Mulai.
Yeah, so it's M-U-L-L-Y and then I.
I am macho.
I am macho. So I'll definitely tell you why it's I.
Oh, you'll definitely tell us why it's I'm looking forward to hear that, by the way. So... Yes. Ah, Mulai, me and Mulai. Actually, huyu Mulai tulipatana wapi? Where did we meet, by the way? Ilikuwa Mombasa.
No.
Diani Beach.
Diani Beach, hapa.
Tulipatana wapi?
So, I was working for this company, Pomp Adventures. Mm-hmm. Every Saturday, I used to go to Mount Longonot. Mm-hmm. And then have some lunch with the clients at Lake Naivasha. Mm-hmm. And so, I'm taking photos and...
You were taking photos and
sister kikusema kama kawaida, but some extraordinary move was made. Kujo tupige picha.
And you guys, you should guess nani alisema hivyo. Imagine that it wasn't even me, by the way. Me na sister yangu tumeenda. By the way, I have a very sister yangu ni courageous, by the way.
Yeah.
She's very courageous. So this one time tuko hapo hivyo, tuko Lake Naivasha, tume chill tu, tunakula samaki pole.
Exactly.
And then you see this group of guys wamekaa, like wamekaa to place to. So my sister is like, kuna boy pale ako na camera. So mimi niko zile za hata ako wapi na sikuwa nimemuona. So my sister is like, ndo ule pale. So mimi nikakuwa zile za okay, sasa unatakaje? Ako zile za tumuite.
By the way,
atupige picha.
By the way, if not for the energy that you people put in, like it's not easy, mm-hmm. when you have to meet. Okay, I'm not saying I'm such a celebrity, but maybe meeting someone, mtu mwenye ujui, and then you unamuita.
Yeah,
I know it took some energy.
Yeah, it really did, by the way. So alikuwa zile za hebu tumuite atupige picha, mimi niko zile ai hata tumjui. But she was like anaweza tu tupiga picha kwani.
So something I never told Mboi is that hizo picha nilizipiga na haraka. I didn't want like to take nice photos of her because I really needed some job from her.
Wajiro umesikia, unafaa ukuje hii Nairobi tu. Ukuje hii Nairobi tupate huyo muli, eh?
Kuja utupige picha, you understand? Kuja utupige picha. So me was like, in fact I sent to the whole link.
Ulitumia,
Hata ama clients wengine. So I had to show you vile nimefanya kazi nzuri, lakini zenu kidogo.
Zenu
very
kidogo.
Fast. So come do some nice work.
Wow, but we really appreciated either way. Hata kama hazikuwa hivyo ati like vile, hazikuwa professional. Hizo picha zingine tulikuwa tunaziona hadi tunajiambia, ama maybe angekuwa na enough time, pengine angetupiga picha mzuri. But okay, sasa tumejua siri. Kumbe tungekuita.
Exactly.
Okay, so yeah, I wanted to lipatana and I am so happy because, you know, at least tuka exchange contacts and then I was like, next time maybe when I'm in Nairobi, tusongea, sindio? And here we are, manze, hii dunia ni ndogo. Kumbe ujuangi penye utapatana na mtu?
Wow.
I know.
Acha nisiongea your point.
Your point, you guys. So, yeah, huwa wanasema like a picture speaks a thousand words.
Yeah.
So ebu tuambie maybe your journey of photography, like how did it even start? Like ulijuaje uko na hiyo passion ya photography? Because watu wengi upiga tu picha huku nje, you know, but hawajui maybe like pengine hata si passion, mtu unafanya tu because of uko na camera. So how did it start for you? Like how did you know you're good at taking photos ama uko na hiyo passion?
For me, I would say that nilikuwa na admire, see.
Mm-hmm.
Like I started admiring people when I took a picture.
Mm-hmm.
And then there was this time when I was a dog, I was looking at the video, but I think there was some photographer who was called Pakato. And he was called Atfanye, not shoot, to pick a passport za NHIF. That was the first time like I can recall. Okay, I have photos nikiwa mdogo, but you must kwanza ku recall. Aya, umse amechukua some machine, ametupiga, na tunafaa kumgoja after sijui ilikuwa 1 month.
After 1 month, after 1 month ndo alete picha.
Akipita na bicycle ndio mnamwita, "Hey, mtu wa picha ndo ule." So I got the photo, I waited. So najua nimeiona. So I was like always eager kutaka kujua. Nimetokea aje. Mom was like, "Smile for that photo." Hey, kaa vizuri, kaa hivi. Background kia kwa ino passport za kitambo. So yeah, so hiyo kitu ilikuwa inani fascinate every time. Inanionyesha hai. Yani niaje nimepoka okay, picha imetokea.
Like how does it work?
How does it even work? So hapo ndo interest ilikuja.
Hapo ndo interest ilianzia.
But sasa after a very long time, apparently also my mother ni mwingine. Mom ni wale watu wenye wanaenda kwa sherehe. Sema there's a wedding, there's a burial. Atatoa tu kasimu.
Na apige picha.
Anze kupiga picha. Anze kuchukua video. And then I'm like, "Mom, that is not good." Ebu imagine ujua tamu napiga picha. Acha kupiga picha.
Na ana consent.
Ana nini. Ye tu anapiga. Piga picha na simu. Ataomba tu maybe, okay, there's a time maybe she didn't have like a nice phone. So there's an uncle alikuwa na smartphone. So alikuwa anachukua. Leta tupige picha. Ebu nipige. Ye atataki kupigwa by the way.
Yeye anataka kuwapiga.
Kuwapiga.
Oh.
Kupiga. So I can say pia ni kama imetoka pia from the family.
Apparently,
hakuna mtu ni photographer na family. Kuna mtu atako na hiyo passion, watu wanashtukadi. How comes Victor photography? How?
How?
Funny enough, people thought I would be a pastor.
People thought you'll be people thought you'll be a pastor.
By the way, my uncles zangu ananitanga. My uncles from Meru called me Ndogo. Ndogo is kama hawa ma elders wa kanisa. I was brought up in a family who believe in Christ. Christians, my late grandma was an evangelist. And I grew up in her to my childhood, with her to my childhood days. And through that, everything. So she used to call me Pastor Mdogo. I used to pray for people. There's a time we went to some place called a church post. I remember I prayed and I was praying like kulikuwa na kiangazi. So nikaomba. I wish my parents or my aunties were here to confirm. Hiyo ni kitu mtu hawezi amini.
Wallahi.
Ati
mbona unakaa, kwa nini unafanya ina sound kama anakujaja? Watu huwa wanakujaja.
Wewe.
Wow, yani unafanya ina sound.
Yeah, because Azizi ni venye pia mimi I still believe. Ni kama kidogo, okay, sijapotoka lakini sijafuatilia. Yeah, nimepotea njia kidogo lakini napenda Mungu.
Yeah.
I always put God first.
You always put God first in everything. So yeah. Alafu kukakuwa na kiangazi.
Yeah, kukakuwa na kiangazi. Went and prayed and believe it not, kulinyesha. Understand? Samburu, some place called Achas Post. Not even, okay, the Achas Post was the second venue. And then the first one was Tumburi.
Tumburi.
Yeah, after Lewa Downs. Oh yeah, so okay, that's my Christian journey. Yeah, so tulikuwa kwa mimi nilianza photography in high school pia. Kulikuwa na hizo magazines.
Oh, magazines za shule za high school.
Na sasa wana compete the best photos and whatever. Apparently sikuwa naweza kupata chance, but ya kukua hiyo ilikuwa inaitwa ni PR ama ilikuwa inaitwa aje auto magazine. Sikumbuki hiyo club. But walikuwa nakuja na ni consult. One or another. Amvi kipiche kupua. Ni hivi. Whatever. Inafaa kunia kwa magazine. Hapana wasimsia kei. Mini ina. And then ilikuwa ule msa kumeditate. Eh, nikiona tu kitu nasema, ile picha inaweza kaa poa.
Oh, ukiona kitu hivi ile kuna jiambia nikiweza piga ile picha inaweza tokea vizuri.
Kwa poa. Mimi ni ule msa photographer akikuja shule hata official meeting. Nitaenda tu nianze automatically. Lazima tu niende. Simu ya mwalimu lazima tu niende nipige hata si selfie. Nitaenda tu nipige some nice photos acho ya nita kwa office ya koneke. Ili kupea simu upige nyumbani, wewe umeenda kwa kamera. You understand? Then automatically then I was like, kwa nini akona shida na hiyo?
Kwa nini akona shida na hiyo? Na ulikuwa unapiga picha
nzuri. Kazi ni mzuri. Hadi wameongea kwa staff room ni nasikia. Okay, bado haikuwa, bado sikuwa na feel. So after form 4, of course nikamaliza form 4, nilipita. Opportunity nilikuwa na go through Instagram. Okay, mom gave me, let me, before I get there, mom alinipea after form 4, of course mimi nilikuwa nimekaziwa, so nilipewa simu after form 4. I was given an LG E445 style sound your simu, because it was my first phone. So kwetu kuna place, kuna sunset fulani. So I used to take silhouettes. Silhouettes ni picha za sunset ama sunrise. Unaona? Na chukua inawe na ita mafriends na wapiga hivyo hivyo. So apparently nikapata pia some so as I had that one nikafungua Instagram. Nilikuwa tuna post picha zangu nini na fuatilia Instagram. Sikuwa naijua kwa but that time hata Instagram haikuwa kitu big ama kitu kubwa. So nikapitia Lilian Woolley, nikuwa na Lilian Woolley Citizen TV amepost ati what do you want to do? I mean, what do you want to do after KCSE? So life after KCSE. Nikapitia word of photographer. Oh, I have a fashion whatever. Oh, nini. So mimi nikaandika kwa comment section. My father is a Kamba. My mom is a Meru. So nataka kuuza viazi zikitoka Meru
zikienda
Kambani. Juu Kambani kuna kind of Kamba na Meru ndio kuna viazi. It was short.
That is what you wrote kwa hiyo nini? Watu wameniambia.
Alafu nikajilike.
Ukajilikea comment. Wow.
Nikajilikea. Hey, the next thing. Lilian Woolley ameni text wapi? Instagram. Ameni DM.
Ameku DM.
Hai, hadi napigia kuzo yangu. Ngoja. Lakini nako na followers wengi. Anambia ule Lilian Woolley wa uongo.
Oh, ile zile mama nini?
Yeah.
Ma page zingine za uongo.
Page za uongo. Hai, kuangalia na this day. Uni. Ule ukweli. Ameni DM nini. Tomorrow, it was on a Sunday, remember? So on that Monday, Johnny ndio kuna show yake kuitwa Monday Special to come in Citizen TV at 10, or I mean 9:45. So niko hapo, so me every time, hata sikumbuki hiyo story ya viazi ama ya nini. I really wanted to go and talk about photography.
Oh, wewe tu kuopeleka kwa viazi, zile uliandika tu.
Hiyo ni jani tu yako nipeleka pale.
Ehe.
Unaona nini opportunity nimepata sijai kwa TV. And then one thing people, enye praise important kwa sababu mimi nikiwa form 3 na form 4 nilikuwa naomba God anipe ikon. Nilikuwa naambia God, mimi nataka tu. Okay, hata sijai acha tuseme kweli. Sijiombe hiyo ikon. But I always wanted. Unaona wale wanafunzi wamepata A, ndio number 1 Kenya. Atokee pale, nitokee pale kwa TV. Hivyo. Of course ukitokea lazima kumepita.
Yeah, ukitokea lazima kumepita. Yeah, true.
Yeah, so apparently sikupata graduates nifikisha pale. Hiyo time sijilikuwa ilikuwa Kaimenyi. No, it was Matiang'i's time. By the way, I'm so young.
Ilikuwa Matiang'i's time.
Ilikuwa Matiang'i's time. Nikimaliza form 4. So Matiang'i alikuwa akuwa anapeana opportunity ya kuonyesha tu ndio the first student, this is the first school or whatever. So akukuwa na msia Matiang'i leo the first student ako interviewed or whatever. So apparently, we were called me, John Mwangi, na June Musyoka. June Musyoka tuko in touch na ye, and some HR. So we were the only students, when you were from 4, when you tumeito. So ata watu walikuwa na dhani sisi ndio
top students.
Yeah, but apana, nika God aligeuza the whole situation. Akasema, okay, this is what you prayed for. Na kupeleka hapo na hii wakati hata wakati wenye mnadhani ndio mastudio nafaa kuitwa nyinyi ndo mtaenda hapo. And I was a whole part of the family. I remember going to taking at a school. Stay your story specs. Can you pana vidini?
Ah, sema tu hata huko.
I remember I took Andudhi 50 meters. Mama kwa hapa, mimi nyumba iko hapa, mama anafunza 50 meters. Lilian Mule amenipigia, you have to be here, so mande sasa. Mm-hmm. Unafaa kuwa hapa by 9:45.
Mm-hmm.
Uko wapi? Nikamdanganya niko Nairobi. Juu nilikuwa naogopa, sio niko Macha, Masinga, some place called Masinga.
Mm-hmm.
Nikogopa kumwambia, niko fadi asinikanso.
Aiki apeane opportunity ama kukanso. Juu akola ikawa,
of course, watachelewa.
Huyu atachelewa.
Are you sure you'll make, sure you'll make, are you sure you'll make to go to my interview, to come to my interview on time? And then I was like, yes. Nikakimbia, nikambia mom, shule class sikupitia hadi kwa headmaster, nilienda class yenye anafunza. Nilikuwa najua saa 8 anafunzanga class 4. Nikaenda class 4 nikamtoa mam, kuja
mbio.
Kuja mbio. Eh, nikampea simu akaongea na yeye. Nuli na niko na hiyo. So akokuwa nilikuwa na mam, dada na alikuwa na shida ya mbio. So nika communicate na some aunt, nikaingia gari. Cutting the story short, I was interviewed, and then of course I told people that I wanted to be a photographer.
Yeah, that is what you said, like, yeah. Kwa interview, ulisema, yeah, I saw that, yeah. By the way, ulisema,
yeah. Ulisema yo story ya viazi, nini, ah, lakini, like, that is what I wanted, that is the message in kwa taka ifikia wasi.
Like, maybe tuseme, like, you manifested that, ama, yes, yeah. Niyo,
nikama
something of the sort, nikama uli manifest.
Yeah, so afterwards, of course, ukienda hapo, kila mtu anakupiga. Friends of friends.
Mm-hmm.
Watu ujui. Oh, watu tu hata ni kama, washa kuona hivi, the job opportunities, nini, uu hata machako, zunza kujua kwa accountant hapo.
Mm-hmm.
I'm even after hata form 4, I don't know anything.
You don't know anything. Kitu,
So mini Facebook, so auntie yangu hata ameanza kuchukua siku zingine.
Mm-hmm.
You understand?
Mm-hmm.
Adi ilibidi nimezimasi. Nakumbuka hiyo siku hata sikulala. I think there's a sometime usingize sikuja. Hata uko tired aje, hata uko aje juu ya furaha.
Hauamini. Hata wewe uamini
like Leon Muli said. I don't know. Over 10 million people are watching you.
Wewe ku imagine 10 million people. Una imagine?
Hata sijui kali sema 10 but something to do with million. And then I was like wait. Ni hata sijui. Sijui hata kuongea English vizuri. Mimi ni msee tu wa mtaa. Show ni ya English. Una freedom. Nyoneza asnini peana nini. So unajaribu juu chini venye utaongea English.
Kizungu wako nuna kizungu mkuti.
Yeah. So that is what I give people.
Uh-huh.
So afterwards, of course kutoka nikaanza kupata a little networking.
Mm-hmm.
Watu wakaanza kuni unaona kuniuliza na is it the viazi ama ni kamera ama whatever nini. And then kwa bahati mbaya all of a sudden your dream ikashat.
Mm-hmm.
Cause that time ilishat as much as I really a lot of pressure.
Mm-hmm.
Like a citizen, people are expecting me to be this and this.
Like expectation for society. Like what one expect me to be sana from where?
Exactly. I'm not saying being a citizen is a big thing, but for me, I can say it was really a big thing.
Mm-hmm.
A really big thing for me because I used to see Ruto, I used to see everyone get interviewed there.
Mm-hmm.
Understand?
Yeah.
So for me, being in that panel, and you know what we're doing, and people watching me, especially in one of the biggest channels in Kenya,
mm-hmm.
So I was feeling so good, and I was feeling like it's the start of my life.
Mm-hmm.
So I got shot, but badly condemned. So on the campus, of course, you like bigger than na kina madhe. Mina takufanya media, takufanya photography, takupea do. Yo takufanyia nini?
Media hata wananga kazi, hawapati kazi bana.
Hawapati kazi. Yeah. Yani ule kuna ule amesomea hiyo na ni radio presenter. Kwa na hata
kwani kwani ni mimi? Una fair example na mimi.
Hakuna kitu amepata.
Hakuna kazi amepata.
Exactly.
Uh-huh.
Then I was like, okay, no respect for sasa sana. Na kwa kanao kupanga ile ya. Si tulikwambia?
Mhm.
Si tulikwambia kwa nini sasa wana see your life now?
Mhm.
Wah, so there. Yeah. Apparently sijaifanya. Project management,
mm-hmm.
Cooperative University Karen, mm-hmm. Graduate 2018. Yeah, 2018.
Mm-hmm.
So after graduate,
mm-hmm.
graduate. Photography came my way.
Mm-hmm.
So to kasaidiana na some guy, I took Kevin Murray, mm-hmm.
that is how you started. So like basically hata ukusomea story na photography ama anything of that.
Photography na involve light.
Ina involve light.
Hivyo tu.
Bora ujue ku handle camera.
Photography yenye mimi nilisomea ni physics. Ile ya box ulikuwa mnaambiwa sio donge hivi. Ifanyike hivi, uchungulie utaona picha imenini. That is the only photography nimesoma.
That is the only photography ulikuwa.
Yeah, hizo zingine ni YouTube and whatever. And then also kukakuwa na some event kwa familia. Then there's a photographer was called. His name is Martin Kirigwa. Thanks to Martin Kirigwa every time. Hata hizi understand as I'm thank. Spasi hata kumthank sana.
Haufaya na.
But maze, thanks to that guy. In one or another, I mean, he exposed to a lot of places. Hiyo kunituma. Alafu najua pia ni nguvu yako, energy yako. Kituma wendo pukwe picha mahali, toka na namba katha.
Yeah, toka na namba. At least una network.
Yeah, it's about networking.
Yeah, it's about networking.
Ukiono umeenda shoot na ujatoka na namba, hata kama uliko umelipo. Alafu, something else, I don't tell people. Hii nilikuwa msi very shy. Juhu, najua nilikuwa nimekaziwa life. Mi hadi sikuwa najua neza katia tema ingie kwa kusati ni mwite girlfriend.
Oh, mwite girlfriend.
Hii ilikuwa uongo.
Ni ile ile kukotunda ani, ukubalishi kutoka.
So apparently, nilikuwa napigia. Okay, sasa ndio nijintroduce kwa msi. Nisewe wambu, nataka kuja kwa hapo. The first thing I would say, my name is Victor Mwenda. Photographer. Sasa conversation itaanza.
Conversation ianzia hapo after umejiintroduce sasa. Hapo photographer.
Sikuwa najua ati unezaje ongea na mtu ati atuanze atuende tu pale ati hata mtuani na msee ati. Ni aje habari nzuri. Tunaweza kuwa marafiki. Aje hao. But apparently pia photography kanipea an opportunity ya kujua ku network na sasa kwa social enough na sasa na kwenda a lot of places. I never knew there's a time to talk kwa nyumba, niende place kama Naivasha, niende Kisii, niende wapi, Amboseli, niende, you know those places, without mom asking me where are you. Unaona? So at some point, pia niliona, nilitoka from some wave to another wave. Unaona? Na the first day I remember, my first shoot, nilita Martin. Ile sasa nye nimelipo, client amenipa.
Ile nye client amekuita na amekulipa.
Exactly, ilikuwa Two Rivers.
Ilikuwa Two Rivers.
So, thanks to Elias na Tutanya. Those were my, like, my first clients. Wale, like, wale sasa. Wale, okay, I was connected to them by some friends on Ito Jackie. So, out, like, how do you feel? Okay, think, let me do this work. First camera. So to Two Rivers kwanza ilikuwa proposal. So wafai kujua kaa kuna mtu anafaa kupiga picha. Ni ku surprise them na ni Two Rivers. So lazima upande hizo picha.
Oh, ni ku surprise them na lazima le ku capture.
Mato uko wapi? Mato uko wapi? Tafadhali kuja hapa.
Hapa sitaweza.
We. So Martin came, tukafanya client. The client was happy.
Alikulipa 4K.
Yeah, 4,000. Hey, yo, ilikuwa pesa mingi.
Ilikuwa pesa mingi. Juu hata ni yako ya kwanza.
Ni yako ya kwanza. I remember I was taking some selfie. Niki flash. Hata sijui nilifanyia pesa aje. Yup. So, that was my first shoot at Two Rivers. After hapo, sasa ndio shoot zikaanza kukaa. Nikaanza kunini Instagram yangu kuweka. Nimekuwa, by then nimekuwa nikipost hata black and white. Tukienda, my Instagram is @source_Africa. Nimekuwa nikipost black and white because bado nimekuwa kueleja ni yenye nataka kuona what type of photos I want to take.
Oh, bado like, oh, pia photography like unafaa kujua what type. Iko na different types of photography.
Ni kama tu sema maybe like the podcast maybe you are doing right now. Maybe it can get a time you want to nataka ku understand. Ama let me not use that example. Sema kama radio station an XFM. So XFM XFM wako na different products. XFM kuna party ya super entertainment, kuna party ya love, kuna party ya politics, kuna party ya understand. So for photography, you can choose to be an event photographer.
Oh, kuna piga tu picha kwa event peke yake.
Na events atuna ze breakdown kwa ino wedding peke.
Oh, or event PR, yeah, because it's a different type of events.
Exactly. Uh-huh. I choose a budol. Uh-huh. Budol.
So you ni?
Budol is some French word. You ni? It's like kusema ni vya tabia mbaya.
Aha, se ebu sema tusikie. Hata mimi nataka kujua ni gani.
Okay, no, there are some people who wanataka maybe kufanywa bedroom shoot.
Oh, bedroom shoot. Hizo za
unaweza kwa the way maybe you wake up with your robe, with your night dress and whatever. Understand, not like nudes.
Oh, see nudes, yo.
Like in that, then when you're too feel you're seeing one way of life.
Mm-hmm.
Or swimming pools or whatever. Mm-hmm. Like, it's more of skin.
It's more of skin.
More of showing skin.
Uh-huh.
Yeah, but not nudes.
Uh-huh.
Kuna portrait photographer, kuna nini, vitu kama hizo.
Uh-huh.
And then nikapata pia opportunity ya kuingia. Nikipatana photographer, tuna discuss a few nini, ambia stories za lenses, za which cameras are good, nini, vitu kama hizo. Like, ukijua what you want to do in life.
Mm-hmm.
Kama unu mtu wakuza magari.
Mm-hmm.
Ukianza hiyo nini, you'll always get people.
You'll always get people kwa hiyo field.
Eh, when you attack guide in that
way.
But ukikuwa confused, ujui kama wengi, me, I'll always like, tseme we are in an event, na kuna photographers pale.
Mm-hmm.
Ni pia ni photographer, parents zetu kama photographer.
Mm-hmm.
Sitaki pia kule daktari kumuliza, how do you treat headache, no?
Eh.
I'll go to that photographer ni mwambie, how do you take a certain photo?
Mm-hmm.
Umeachieve your light aje.
Mm-hmm.
You understand?
Mm-hmm.
So zine unaingia YouTube, unakalia chini the whole night.
Mm-hmm.
Yeah, so for me, I love photography.
Mm-hmm.
Nilianza, I also have a company.
Mm-hmm.
Nikona like four, five, six. I have like six photographers.
Uh-huh.
I'm training two ladies.
Uh-huh.
So I add up to 6, 7, 8.
Mm-hmm.
8 of them.
Mm-hmm.
I'm also looking for what wanataka kuwa editors.
Mm-hmm.
They often say editing. Mm-hmm. Like, I want it to be something.
You want it to be something big.
Yes,
so,
Africa, that is the name of the company, but I'm Mulai. So,
Mulai.
My name is Muli, then I.
So, Jicho. Coming back to that, by the way, we'll come to tuambia I, tokea wapi. This name, I. Ebu tuambia I.
Okay, it's not that, nini, but, so, this father, anakuta.
Mm-hmm.
Okay, this is what happened. I went to some slum to stay there.
Mm-hmm.
My aim was to do a project ya kufanya photography kwa slums.
Mm-hmm.
So I interviewed there for some time.
Mm-hmm.
Mama alikuwa na shida, but hakuwa anajua ni nini shida. In fact, I'm supposed to say this.
Sema tu tusikie.
Nili grow rasta.
Mm-hmm.
Apparently, sasa napenda rasta.
Kai, utupendi?
Okay, amara.
Wewe ni mrasta roho.
Okay.
Baadaye alikuwa na dread huyu tukipatana na Ivasha alikuwa
for me,
na dread.
For me being a rasta is being humble and being good to people, being peaceful, and of course they are more to the peace, love and unity.
Mm-hmm.
It's nothing bad. And alachana vinyoto na criticize obangi ama nini kama hizo. If you love smoke. If you love maji.
Oga.
You get it.
Yes.
Yeah, so for me, apostle is a judge life, I'm
saying.
Mm-hmm. You bado kama unapenda God, ni God too.
Ni God too.
Yeah, unajua whatever happens in your life.
Mm-hmm.
So apparently, for my security, mimi ni msemo dogo, I did not knock up anga ni chapo.
Eh, mimi ni mdogo, by the way mimi hata ni mkubwa kukushinda.
Exactly. Eu siseme hivyo.
Niseme hivyo. Huyu ni zambeba, after hii show zambeba.
So now.
Uh-huh.
Rasta.
Mm-hmm.
So I really wanted to associate myself with those people.
Mm-hmm.
Pia mimi mse natakanga tu kusikiza stories za watu. Watu criminals, whatever. So niko najiinvolve na wao. Nimechange two criminals.
Umechange like two jana, criminals.
Yeah,
uh-huh.
Jana nakuja na mbevi kiuski mimi nafaa kupigwa rive bana. So niambia vanya ntadu.
Mm-hmm.
You understand?
Mm-hmm.
Na wasi wana change tu kuchange. Na waongelesha tu naona najaribu kuambia. Venye life hiko, jumi ni kijana tuka wao, wanaona tunasociate vitu mingi na wao, tunafanya vitu mingi.
Mm-hmm.
Like, wananisikiza.
Mm-hmm.
Unaona?
Mm-hmm.
But my main aim ilikuwa kwenda na kufanya projects tu kona wasi, na wako down. Unaona? Mi believe pia, hey, urasta ni mingi hapa. back to my roots.
Back to your roots, huh?
Like usianze uko juu, anze kwa sasa tuko juu pia. Enda pale chini.
Enda pale chini, usisahau penye umetoka.
Usisahau mali umetoka. Pia mimi si ati nimekuwa ina life yenye ati msongo 100% ati na I'm getting everything every time. Understand? Yeah. So hiyo humbleness tu. Okay. Sometimes na feel hata ni kama tukua kuwa pastor. Venye tu sasa maybe okay, I relate some Bible stories with them. I relate some life experiences with them. But at the end of the day, nataka life from say change. Evo tu, evo, I just don't know inakujanga kutoka wapi. Evo tu. So, nilianza hii project. Also, apparently, ilikuwa hii time ya corona. Nikaanza project flani. Not nikaanza. My friend alinikujia kwa nyumba kaniambia, hey, Viki ni aje. Maziwa minje yako bana. Kuna wasee wako hapa. Anafanya shout out to Amin. Kuna msee anafanya anaitwaje some comedy anaitwa Garang. Some rasta guy here. Na huku tukia tuweza kuja msaidia. Nikaenda nikakimbia. Imagine me have never shot. I'm not even a videographer of that. Although I have all my people who are videographers and them. Just somewhere. Msee alikuwa na simu poa Samsung S10.
Simu yako.
Nilikuwa na edit a whole movie na simu na na shoot na simu. The same day. Everything, kila kitu.
The same day.
Enda YouTube watch Majira Africa. Majira Africa, mi ndio nime shoot. Ikakuwa movie, ikakuwa story directed by Amin. Amin ni kijana pia kama mimi. For those people. Understand? For free.
For free.
Ivo, mi sikuwa nataka anything.
As in, ulikuwa nataka tu experience yako ikuwe moldi. We ukuwe tu na experience.
Experience tu. Unaona, wakimaliza na wapiga mapicha, na wapiga tu mapicha. Hivi kitu tumie picha, mimi sitoki, mimi na edit picha kama dhao.
Una edit kwe, tu na unawatumia.
Unawatumia. Yes, ukipita kwa muli ni aje, watu washaanza kukujua kwa ghetto nini. Na kuambia hata security yako, iko tu sawa. Mama likuwa na shinda, toka huko. Toka huko. Inamambia mama, niko sawa. Ukienda huko, utavuta bangi, utafanya nini. Like, no mom. Mimi niko sawa
pekee.
Well, relax. Hapana, do you have to stay in slum? Hiyo mali nilikuja nikaona sio mzuri. I'm like, no mom, take it easy. Yeah, so nika shoot Majira Africa. Nilienda nini, so apparently ndio nilikuja, huyo father akakuja. So father kukuja, maybe I don't know, but akauliza maybe who does your work and whatever nini. Kasema ni mimi. So father akataka kuniona, father Bosco anaitwa Father Maina. Akataka kuniona. Yeah, apparently amenipea namba za simu. So akanipea, akaniambia from today you are Muli, I baptize you Mulai. Hata sijui spelling.
Hata hujui spelling, lakini ushabatizwa, umepewa nickname.
Yeye anataka tu aniite Mulai. Asikie tu kwa I baptize you Mulai. So ndo nikaketi hivi chini siku moja nikaona Mulai. Sinaweza kuwa Muli alafu I, because for photography kitu wenye unaona na jicho lazima uone na jicho, we process kwa brain to finish your shot.
Wow, that is so creative. By the way,
so Mulai came in hivyo ndo nikaendelea na tukafanya a lot of projects. Okay, so mine is fail in one or another. We're working in some studios called Beam Studios. Na hivyo ndo nimekuwa freelance photographer. Enjoying life, loving God, making friends every day, visiting places, trying to mentor people, talking to people, understand? Like apparently, Jose nimekuwa nikiran another program of photography. Watu wamekuwa broken now, boyfriends and girlfriends.
Karibu ni comment. By the way, kidogo pia story yangu mngeiona kwa hiyo. Ya watu wako watu broken. People are going through a lot out here. I was going through your status na nilikuwa zile za
wa. I wish we had time. Ningewa somea story.
I wish we had time. You people, yani, mkona story huku njeza kukua heartbroken.
It's not good.
Yeah, it's not good.
By the way, through that story, I'd like to tell you people. Kama mkona girlfriend ama boyfriend. That is what I feel. I don't know. But kenye mina feel. Kifuwa dosu kate. Ukibreak up. Ama break up na boy wako. Usimtrash. remember there was a time you used to tell your girlfriend or your boyfriend, I love you so much. I would want us to be something. I would love you even us to have kids. I would introduce you to any. Ulikuwa umempea all the love. Kwa nini una break up na yeye? Okay, ku break up ina shida. Things happen.
Yeah, things happen.
But at least work in a position yenye. She could have suicide thoughts na kuna depression because that stop your story yangu because my story is very bad. Sijaipea mtu wenye tu anajua my friends ndio maana nilitaka pia kuna but venye nimerun hiyo nimeona kumbe hata watu wamepitia
kushinda story yako. I think the minute msee like anapeana experience yake as in una realize that watu wanapitia
because of this one. Sorry to her. This one girl like something she's happening right now. Amekuwa na boy, boy amekuja kama anahusia. Niko na bibi akapata kumbe boy alikuwa na bibi akona watu wawili. Get for 5 years and they updated for 3 years. Amekuwa na bibi akapata 5 years na anajua ni 3 years. Imagine for 3 years.
For 3 years unadanganya msee na kumbe uko na bibi na watoto, mtoto.
Yani udem. Yani alikuwa I thought was like, can I make a call? Can I talk to you? Are you do you have a confidant? Uko na therapist? Are you I'm going to see one. I mean, I'm feeling like killing myself. And they're like, no, wait, okay.
Wait a minute.
And then I was, any stories ni mingi.
So stories sad. Ni more. What
mungina na niambia by the Viki, hebu kuja wangalia. The screenshot that I sent to our status. The guy like wanted to kill himself. Like kabisa.
Kabisa?
Nilikamwambia, hebu ndo mwonyeshe huyu msee hizi story. So the girl called the guy kwake akamwonyesha hizo stories akakam down kiasi. Unaona at least okay, si at stress imesha but suicide thought imetoka. I remember to me there was a time nilikuwa nataka kujirusha from a 6-story building. I'll never forget that day. I hope hakuna relative anasikia hiyo. Nishajaribu suicide.
Oh my god, I'm not even supposed to laugh lakini hakuna relative anasikia but you know unasaidia watu kuinja na hizo stories, ndio?
Yeah.
Because of love.
It's so sad, especially when you love someone and then all of a sudden they feel like you are not important to them.
Yeah.
It's so sad. It's so sad. Niambia tu kutoka day one. Na wasee mkiona red flags.
Tusilenge hizi red flags, ndio?
Usilenge. Uliza partner wako. Hey, Randa.
Hey, ni vizuri ukae ukijua.
Na wewe nanyi msidanganyane pia. Unaona? Kama sio hivyo kama unajua uta maintain. The Bible says date, marry. So ngoja hiyo period ya kudate.
Date to we date to marry.
Unaona? Like as much as unatafuta your right rib, pia God atakupea your right person. That is what I mean. Kama shoshangu walikaa over 70 years pamoja. Ama pia washosho wenu wakakuja kwa washosho na wapata pamoja. As much as kuna involvement na there's a new kind of wave. I still think watu wanapendana, wana stay in God, na wanakapoa.
Na wanakapoa.
Kama una nini mse, unamuaribia time ama nini, tafadhali. Don't do that.
Don't waste other people's time.
Don't waste other people's time. This is a serious issue, by the way. Like, kujaribu as much as, yani someone came and told me, I'm a 28-year-old. Mimi naketi kwa bafu. Nali ana stress. Juu ya mse. Tafadhali. Imagine, there's something kena mimi nazafanyia mzee yangu. Nisizifanyia mamangu. Get. Juu nampenda. Bila mimi ni ya mzee yangu pizza but okay, I don't remember buying my mom pizza. Understand. So which means the pain of losing your girlfriend kusema but it's almost there. Okay, I know your parent is painful but it's almost there. At the end of the day we are human beings.
We are human beings. Na sasa hiyo umeka emotions zako hapo.
Emotions ni emotions. Hakuna kiu ni huyu.
True.
I'm sorry we went off of the topic but I had to tell
you. You had to tell people that, ndio?
I'm a photographer. I'm not a therapist.
But you're a photographer. That's it, ndio? But you know, ni vizuri pia watu wanafaa kujua because I love, Love ni it's a universal thing. Na pia watu wanafaa kujua people going through a lot. So in as much as whatever you're going through unaona ni kama like ni mbaya, there's someone else. Lakini nilisoma mahali nasema usiambie mtu ati whatever ana go through, as in kuna mtu anapitia mbaya zaidi kumshinda, zina ufai ku. But unajua hizi traumas na whatever ni vile tu utazihandle. Yani vile tu utazihandle, but either way kuna watu anapitia vitu mobu.
Sure.
So coming back to South Africa, yeah?
Yes.
So South Africa, like how is it going? Unaona like so far, like maybe progress iko aje ever since you started up to now, like unaiona aje?
There's a time I used to pray and I'm your God. So mimi nitaipiga fenagitu picha.
Mhm.
Nitaipiga Bensol picha. Nitaipiga roho na roho picha.
Tanasha Donna.
Tanasha Donna.
Aha.
Whatever I say,
you have to believe too.
You have to believe na faith ni important.
Eh.
Usiji underestimate at any point.
At any point.
Yourself.
Uh-huh.
Never underestimate yourself and make your shop big. Ilikuwa tukikuja, kidrive, ilikuwa nakwambia, kuna shop ya...
Kuna shop ya sweetie.
Na kuna shop ya...
Na kuna shop ya magari.
Na shop ya magari, Jeff. Na shop ya sweetie, Jeff. So, apparently, kuna kutu ya...
Ni hapo tu.
Yeah. Mm-hmm. If you want to be an ordinary photographer, okay, si wake mei. No, if you want to be an ordinary photographer and you are happy there, ni hapo.
Ni hapo.
Me, I'm not just happy being an ordinary photographer.
Mm-hmm.
I want to be a great photographer. Like
you want to be a great photographer.
Manze, nimekuwa niki look forward to Mutua Madheka.
Mm-hmm.
You get.
Mm-hmm.
So for me, nisijui... kwanza breakthrough thanks to Sam.
Mm-hmm.
There's this guy anaitwa Reji.
Mm-hmm.
Reji ni street boy.
Mm-hmm.
I'm coming kwa mimba na mpiri some song in 2020 Resolo.
Oh, huh?
Yeah. So Reji, mina DM na mwambia, saa wewe kuja nikufanyia shoot.
Mm-hmm.
And nikamfanyia shoot for free.
Mm-hmm.
So kudimand anything. Nikakuja na manager wake, then alikuwa ni na Sam. Fanya shoot nini kidogo kidogo nikaona amepost ngoma yake cover na ameka picha zangu hapo sasa niko
okay
nimetag
pia wow aha
ni felt nice you felt nice hata kama huko mlisha client akikuja
na nimepiga reji
mbona usitake kupigwa na mtu nimepiga reji so damn it was like mimi naweza sema kwa celebrity world so hiyo saa mnaanza kunitaniambia wewe kuja tu wewe nitakupea pass kuja wewe piga picha hey, uko na partner ya VIP na patana na kina Ben Solo ana perform nini nini na piga picha mimi na rusha tu Instagram status so like wow. Na wa DM nimepiga kina wa kardinali na watu ni picha na wa DM
Fenagitu I saw akiwa kwa stage
Mbiri Eriko Inaina but Eriko Inaina sijapiga picha yake
Tanasha Donna
akina wa sauti.
Govi kumbachachari.
Yeah, so apparently, I had your story, but nilipiga picha, alafu akapost.
Mm-hmm.
In some event, ilikuwa Karen on the front.
Mm-hmm.
So kumpiga picha, akapost.
Mm-hmm.
So one day I was going through the photos, nikona picha yake moja, nikona a lot of likes. Na yangu, ni kama ndio the second or the third, kuzo picha zote zenye amepost, nikona likes mingi.
Mm-hmm.
It's one of the top photos. And then I was like, wait. Kwani ni venye, maybe I'm not there yet. Uwe amenipost ni imepata hizi likes zote.
Mm-hmm.
Wakardinali, wama wananiambia, hey, umenipigiani kutuambia bana, umetupiga picha nini.
Mm-hmm.
Vitu kama hizo, hey, unataka ngapi? Unaongea tu kama mabrother, mnajua nini.
Mm-hmm.
DM, whatever. Unawachokoza tu, unaweka status hivi.
Mm-hmm.
Instagram unawatag, wanaona picha. Hey, ini ulinipiga.
Hey, Rashido, yu ulinipiga lini kwanza.
Yes. So, celebrity photographer, pia nimekuwa kwenda events kupiga wasee, kupiga picha zao, wakijipamba kwa stage.
Mm-hmm.
Kitu kama, hakuna mpwezi taka kujua. Hadi mimi nikapata msee amenipiga picha nikitembea, I'd be so happy.
Yeah.
Because photos ni memory.
Your memory photos ni memory, haitaisha.
Yeah, so, wana feel so good.
Mm-hmm.
Watasema, tukwani ulinipiga picha. Bora tu ni picha kwa,
mm-hmm.
nipiga at the hivyo tu ndio niliingia nikakna se through my league, of course. Of course napatana na kina Miti Chalo, nikapatana na Gloria Chalo. So hivyo ndio kukaenda hivyo sana ndio nilikuwa nikimeet those big people. Na hivyo ndio nilikuwa nikimeet kanoti kadogo. And of course pia nimewakia lot of foundations. Starting with Smile Warriors Foundation, a charity it is owned by Jesse, Pump Adventures, West Africa Adventures, Dileo Tours, and then we got some things as a tours. Kuna World Now Foundation. So mingi. Sisi sema zote. Either way pia nimekuwa na downs.
Pia umekuwa na down. So like maybe unaweza ambia juu yomse mwenye like anatamani photography lakini like yeye anajua maybe like akona hiyo passion ya photography but like what are some of the challenges that you unapatana nazo wewe kama photographer?
For me clients kuna zile basic challenges. Kwanza personal. Personal from the gear. Mimi nasema ngami ni polygamous hata nikiona demo. The first wife is my camera. The second one is you.
So wanafaa wajue hivyo.
So gear yangu unapata mimi kuna malfunction. Umeenda moto imeisha. Sasa zingine atapata mali mabala client ameshakuwa. Sasa zingine atakulipa. Sasa zingine si kila time unapiga picha poa.
Si kila time unapiga picha poa.
Sasa zingine hawaelewi mambo ati wewe ni kweli na hivi. Vitu kama hizo but
you have to keep on going.
Pushing. You have to know the basic errors that you make, kama charging your cameras and networking. Kama wewe ni photographer na unajui kunetwork, unajui kujiuza pale, hata upige picha nzuri aje, itashinge kuwa nzuri pale.
Itashinge tu kuwa nzuri na ni uko nayo hapo.
Exactly, na mimi ndio niko nayo. So you have also to work hard.
You have to work hard.
Work smart also.
So maybe we'll know us as Africa like few years from now. Mbona tunasemanga hiyo swali? Few years from now, acha tuniulize few years from now, as you know, South Africa itakuwa wapi?
Yeah, kitu moja naweza sema, for me, whatever I've prayed for, kama God amenionyesha, amenifanyia. So I'm yet to pray.
You are yet to pray
for the next 2 years. For this year, niko na goals zangu. Of course, nataka, of course.
Grow big.
Tunisha choose as a career. It's not something side. Kikuwa na vitu ati side ni nini? Outer focus. Nafi, let me focus on this. Nimekosa na pia na wazazi multiple times. Akiniambia, oh, si ukuwe polisi. Sasa hiyo kitu iko huko. Hata hakuna kitu utanini.
Kupiga tu picha.
So tutumia hata kitu na mwambia mama ki. Hiyo pesa unajua nilifanya hivi na hivi. At least na kula. At least niko hivi na hivi. Sasa zingine niko na do. Hey. Sasa zingine unaona. For me it's not about the money.
Yeah, it's not about the money. It's all about the passion.
Ningekuwa mwizi. Unaiba gari hapo.
Unaona unauza na unapata pesa.
Yes. But for me it's about the passion. And it's about setting your food. Yani step yako ikuwe mbele every time. Na past yako ache kuwe funzo. Isikuwe kitu inaya kukufanya u remember. Yani you remember. Yani ikupe stress. Every day wake up to a new something. Someone was asking me, what is your best photo? And then I was like, me, I don't have a best photo. Because every day nikipiga picha, kuna picha tu nitapiga na sema, wow. Hiyo yenye nime, wow. Hiyo ndio my best. Kesho nitapiga ingine.
Useme wow.
Hata kama nimepiga nani picha nasema wow mali yako, I still believe anaweza ni wow more. You get it. So that's it. That's South Africa. That's how I embrace it.
Wow. Hey, hii interview imekuwa mzuri and I'm learning so much about photography by the way. Na unajua because wanasemanga picture speaks a thousand words. Eti kio nilifunzwa kwa journalism class somewhere huko ipo nikiwa shule. So, yeah, keep on doing your good work.
Yes, thank you.
Source Africa. Umesema kufollow wapi kwenye Instagram pale?
At source, ni tomato source. _ Africa. I'm not a fan of Facebook. Na sitaka watu jimake tuko sana.
Facebook. Umestick tu kwa
Instagram. Siku active sana, but Victor Mwenda. Google. Naweza pia ni Google. Google South Africa Services.
Unapata kwa Google?
Kwa Google itakuletea hadi mali niko.
Itakuletea hadi mali huko.
Namba ya simu.
Namba ya simu na
pin. Everything.
Manze, amebakisha tu kidogo wa pin location. So you guys, hata location niko hapo.
Thanks to Google.
Thanks to Google.
Nilichanuliwa hiyo sometimes back ni some project. Kwa hii mchandaria. Told us kuboki market business yako kwa Google inaweza nini.
Wow. So, hey, okay. That is nimejua hivyo. Mimi nakumbuka kuna time yenye sikuwa wapi. I think sikuwa Twitter. So this one time when I was nilikuwa pale Ghetto Radio. So this is my I think alikuwa boss wangu. See, I think alikuwa ni boss wangu anaitwa Shadi. So Shadi was like akaingia hivi then sijui nini ilikuwa ina trend Twitter. Sasa kila mtu ako Twitter, so mimi niko zile za mbona watu leo wameconcentrate sana hivyo na Twitter. And then akaniambia zile za like kwa nini wewe ufuatilie hiyo story? Mimi nikamwambia mimi hata siko Twitter. Kanza journalist mgani ya yuko Twitter? I'm telling you muli hiyo day. Nili download Twitter. The minute alipenduka hivi. Nilikuwa na shida kijembe journalist mgani ya yuko Twitter? Aki nili download. So you see
Twitter.
I don't know, lakini anyway, si ati hata inansaidia hivyo sana, but at least like na kuanga tu zile za journalist
time. Time. If I'm not taking photos, I'm editing. If I'm not editing, me at least watch movie ni malize.
Always watch movie umalize.
Nina sianga tu at watch movie na watch. Okay, simi msi watch. Uh-huh. Only leave that muko impatient.
When you impatient, yeah. Na unafikiria vitu mingi at the same time. Sasa una
not even kufikiria vitu mingi at the same time. Like kuna specific, kuna feel. Flani pale manze na fam studia nione venye na kumba misijenda shule photography. I still need to learn.
So you need to learn more. Yeah. So kila siku una learn something.
Exactly.
But that is so good. So thank you so much for your time.
Thank you so much, Omboy.
Eh, nime enjoy na hata mimi hizo my events ukiweza niita nikuja hata mimi nifanyie watu interview huko. I will appreciate, ndio.
And I am you'll
definitely call me. I am so happy because hata mimi like you see like sikujua siku moja kumbe nitakuja kukuinterview. Unaona sasa siku moja wewe ndio ulinipiga picha.
Sasa,
so leo imekuwa ni mimi na kuinterview kwa podcast
thanks
yangu.
Thanks to Hideout.
And my sister too by the way yeye ndo alifanya hata nikakuongelesha the first time. Anaitwa Wanjiro.
Wanjiro. Love you so much.
Yeah, so thank you so much. And thank you so much to you guys. Unaona leo pia niliwaambia Hideout podcast. It's all about you being a story na unatuambia story yako. Yeah, na pia wewe ujue when is story to someone else. So just add. Usi feel shy to share your story hapa kwa Hideout podcast. So until next time, thank you so much for tuning in. Hadi next time. Tupatane pale kwenye DM, eh? DM ya South Africa.
South Africa.
South Africa.
07.
07 58 416 722. Wanaweza piga usiku?
Hapana.
Amesema hataki heart break, sio namba mpige mchana. So you guys, bye bye.
Any job, anytime guys.
Anytime wakupigie. Yeah, yeah. So thank you so much. Until next time. Bye bye. Okay.